jana mianga jipya kama waidi velosa. Nampenda ila basi na isinisha mkosa. Alena ya nanote mekapuku kantosa. Natamani ata pesa yani zinge kwa majani. Izitume ni muonge ata akitaka milioni masikini. Kwa ajili yake mina kosa mani. Taswira yake najirudia. Nishatuma mashoga shakesha kwa waganga bado inashindikana. Nishajaribu kutangaza wajue nampenda binu zote zimegoma. Shafo sirodi kukaba ili apale mchumba wenda ntakuwa wamana. Nishatafuta sana mavumba shakinda nishaponda posi shalala sana. Anayenipaga mawazo eti anayenipandishaga bipi anayenipaga mawazo eti anayenipandishaga bipi.
Show kiss, yes, me nampenda dish dish, yeah, naipenda kish kish, yes, 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 yeah, yendo chanzo, ndole nipanda mawazo, alisababisha kikwazo, wawe nikaanza mwanzo, sema kitu nilo nanga to before, sali chukulia poa, savi na nanda nafagili ya show, easy come, easy go, sulisema wanapenda mada show, sulisema siku party, unitaki umenichoka, umapata danga jitari na miliki verosa, mahaba nitake chaze ni uo fanye kunikosa. Kati nilipanga maji wapili nijeto wa posa. Nimeshukuru kukua kujua fungula kukosa.
Anayenipaga mawazo.